wadenga Uganda ebadde efungiza nyo okulwanyisa akawuka akasaasaanya ekirwadde kya Mukenenya kakenderere ddala okukwata abantu mu ggwanga ate n'okukomya okufa kw'abantu naye ate wakyaliwo obuzibu ti abasajja be basingira ddala obutafaayo ku mirampeke eziweweza ekirwadde kino. Uganda AIDS Commission ekitongole ekivunaanyizibwa kulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya Director General waakyo Nelson Musoba agamba nti abantu abalina akawuka ka Mukenenya abasajja ate kati be basinga okufa bw'ogerageranya n'abakazi abalina akawuka keekamu. Uganda kati alina abantu abawerera ddala akakadde kalamu 150,000 abalina akawuka ka Mukenenya nga kubo 93% bakazi 57% basajja. Wabula Musoba agamba nti abakazi babadde bafubye nnyo okwekebeza kumira eddagala n'okulikozesa nga bwe kigwanidde okusinga abasajja.